CKMusicPromos.com.
Yes, yes, yes. Design.
M's Beats, the Trap Legend.
Kupala, listen. Pakomboni muntu wande pantuna tula. Gawapo ale mama yove kuku pampula. Tua tua ibonfia muntu life kwa wula. Kaina bangolu sato inenda yubula. Nakula misova mwili la chifia fula. Bangilo mufumbi wa hipa ponge mfula. Tekira pake mubose ni mitantula. Awa kenu amakula nuku na mipatula. Just stay like this pake kese kaluvula. Kozi natana ngoa wikila kavundula. Babiti na wahari kwa tivene nkumbula. Shina intizo ningole mfuaya wise pandola. Bati kukomboni. Yeah. Yes, reshi luku na mafu bati na fuma pa komboni. Ama chiki na mafu bati na fuma pa komboni. Yes, reshi luku na mafu bati na fuma pa komboni. Pa komboni. Yes, shiri mwana umayati. Liu definition ya wakai wa mukomboni. Swagi woma takawa na otioni. Ama chiki wajira inkoko ishaloni. Ama afu ya boba kwa tate shaloni. Nalikuwa tali ugelo noti shaloni. Ama metafom pima magaloni. Fiankola kwa tunu fima champagne. Mwese uwali muno ifima champagne. Nalami taila na kalimosha kampeni. Movie not all about inganisha kampeni. Yes. Chalenga because inafuma pa komboni. Ine mutu wandi inafuma pa komboni. Yeah. Yes, reshi luku na mafu bati inafuma pa komboni. Ama chiki na mafu bati inafuma pa komboni. Yes, reshi luku na mafu bati inafuma pa komboni. Yes, shiri mwana umayadi. Oke okay, nafuma pa ghetto, mchalo cha miponto. Soweto, kapoto, walocho wa mazeto. Gavaisa inshi mama, dobe ngola nde fyoto. Bala kocha, fwewe tukwa mbele pona foto. Wabwana ngavaisa shi wala sao la mito. Inshi wewe chapwa, pafita finito. Pakombo inista, bati ufunye kojoni. Lanangila muspa, ambone kafedoni. Very high talented, zira party zone. Bifu nshiria, son gendo tiboni. Before in Syria, so send your T-bone. Yes, it's my season. Yes.
CKMusicPromos.com.
This is the play I see you. That is someone I'm combo I see you. Check. Lil Cash.